Sopran und Alt.
1, 2, 3, 4.
Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. 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 Sing me on Noel, sing me on Noel. Sing me on Noel, sing me on Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel. Sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, sing Noel, Noel, Noel. Sing me on Noel, sing me on Noel. Sing me on Noel, sing me on Noel.
Dankeschön.